sebe uthathele umkhonto wakho ngithi
makhe
sebe uthathele umkhonto wakho ngithi makhe
sebe uthathele umkhonto wakho ngithi makhe
sebe uthathele umkhonto wakho ngithi makhe
sebe uthathele
umkhonto
wakho ngithi makhe
have sense
have sense nina
have sense
have sense nina
Have a sense in me.
Have a sense in me.
Yeah, have a sense in me.
Have a sense in me. Sebe uthathi elom kondo ba kumba gite makhe.
Sebe uthathi elom kondo ba kumba gite makhe.
Sebe uthathi elom kondo ba kumba gite makhe.
Sebe uthathi elom kondo ba kumba gite makhe. Have a sense in me.
Yeah.